ndabashimiye namwe mwese abo twari kumwe. Mugire weekend nziza.
Mwaramutse neza, dususuruke. Karahanyuze. Soirée dansante na Kester Emeneya afatanyije na Victoria Eleison.
Bye.
Ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke. Soirée dansante twumvaga ni ya Kester Emeneya afatanyije na Victoria Eleison. Zayikola ngalanga nabo bati liwa yo moyibi.
Suka suka ya la via moto kakaliwae. Lola e lola mwana. Mama ake.
Pasti kita
Murumva ikiganiro cy'umuziki dususuruke hano kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Nyuma ya Liwa Yomoyibi tugumane na Zaiko Langalanga muri Ben Petito Karahanyuze.
Quinto.
Ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke koko karahanyuze ariko rero igihe kitubanye gito cyane nibyo kandi koko akaryoshye ntigatinda mu kanwa mbasigiye abakunzi b'ikiganiro heza umurundi Sabiyumva Yoya uba mu Rwanda afatanyije n'umunyarwanda rushimisha Museveni mugire wikendi nziza wikendi y'imigisha mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
Jana upendo
Dusangiri jambo ya huche benshi Muri sanga ya konse vinshi Agasaro kaburaga Kaboneke benshi
Aha, kaboneke benshi Ejo hiza na yo ya kose vinshi Dususuru kena musika ya kose vinshi Americana iwanyu munara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na musika yakoze byinshi Americana iwanyu munara